kuna bahasaya ngiyobobozi mfula yamenza kuphila
usakona swimagate usakona
Kwa khuluma uNkulunkulu lithi basaba bafeveza ukuze kukhona kudlule wena ngoba khona yena. Hawu uNkulunkulu, umoya ongcwele loyo, uyena osolayo, uyena ophonisayo, uyena okhuluma ngcono, uyena ofakazela izwi likaNkulunkulu busuku nemini. Uyena, 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 umoya ongcwele, bayathe Nkosi, bayathe moya ongcwele.